wakati tunakuwa attacked, wakati tunakuwa attacked na pengine hatuna security ama hatuna maaskari ambao wametulinda, au huwa wanatunyanyasa zaidi, kwa sababu wanachukulia advantage ya our weakness kama wamama, na wanakuja kufuruga either mikutano zetu ama wanafuruga amani ambayo tumeweka katika areas ambazo tunatafuta kura.
Obviously, that man and you woman, you will not agree when it comes to security. They will overpower us, but now we are praying for God and we are requesting the OCPD, who is a gender female like us, to do a meeting with women aspirants so that we see how we can get our security on board.
Kini kikubwa ni kwamba kama mtu wa kike bado ninafuatwa na wale opponents, na wangependa kunigandamiza kwa sababu tu mimi ni mtu wa kike. Wangependa sauti yangu ifinywe, wananitolea vitisho katika familia ama mimi kibinafsi.
Ile hali ya utovu wa usalama katika hiyo cycle ya uchaguzi.
Tunaomba viongozi wahakikishe kwamba hii uhuni ambao umejitokeza. Tunafahamu kwamba some leaders ndio wanafacilitate. So what we want them is to respect human rights.
Ningependa kutoa hakikisho kwa waaniaji wote, wanawake, vijana, na wale wako na mahitaji maalum, ya kuwa wako huru. Tunakaribisha wanie viti vyote ambavyo wangetaka kuwania, na tungetaka kuhakikisha kwamba kuna sheria ya kutosha.